seko anwaye umutima uruhu nuruhande Natasha baby yo nzasagake ukoreho gake imana wagize no gukundwa nanjye Natasha baby yo naho twaba dushaje nzakomeza ngukunde imana nagize no gukundwa nawe Natasha baby yo I love you oh my baby I love you Natasha yeah. This is a promise to you naho twaba dushaje nzakomeza ngukunde this is a promise to you nanje nakozwe ku mutima na magambo wambwiye ku munsi wa mbere nkubona umeze nka tatu ku mubiri wanjye ngwino tujyane kuko utazigera wicuza nzaza gake gake ukoreho gake imana wagize no gukundwa nanjye Natasha baby yo I love you oh my baby I love you Natasha yeah. This is a promise aho twaba dushaje nzakomeza ngukunde this is a promise my baby I love you Natasha yeah. This is a promise.